Omukago ogu International Conference on Great Lakes Region ogutaba mawanga 12 agetolodde ennyanja ennene nga ne Uganda mwegitwalidde gunyinyitiza kaweefube okwanganga endwadde ez'emitwe n'okubudaabuda abantu mu kaweefube ow'okunyweza emirembe wakati mu kulaga obwetaavu obw'okunyiga emitima gy'abantu abamaze emyaka n'ebisibo nga batawaanyizibwa entalo n'obutabanguko mu mawanga agamu. Bino bituukiddwako mu nsinkano ey'ennaku ebbiri eyeetabiddwamu abakiise okuva mu mawanga ga nnamukaga 12 okubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okussa ensonga ez'okubudaabuda abantu mu bwongo mu nkola eza gavumenti ez'amawanga ate zibeere nga zisoosowazibwa.